Zegatone! Embassy! Yeah! Kama unanipenda sana umaarufu weka mbali hile nyumbani ya mama ivo si waze madale siwe kesho madrama tige wa simu na tale mala huku kule umayanisha kwale anajichola chinoko noko punde wa kucheza bai koko yane kimwili kimwili amelainika pingili pingili amegawanyika kimwili kimwili anakinukisha pingili pingili anakokatika mshike bega umpenda njoo kati ucheze nae ndiachie furu shangwe ndo manake Ule basuka na kipini pini Unanukia kama jini jini Hebo shuka mpaka chini chini Waonyeshe kama wendo jini Mimi nawe dam dam Mimi nawe dam dam Mimi nawe dam dam Mambo yetu bam bam